kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wiixataa caamsaa 22 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo caamsaa 14 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Baqqaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee dhimma yeroo Tigraay irratti ibsa hawaasni sibiilota kennan walgahii paartiin badhaadhinaa kan naannoo Amaaraa xumuramuu isaa waa'ee ajjecha naannoo Gambeellaa keessatti raawwate akkasumas qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Tujube.
Attamooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jubee Horaati. Jaarmiyaan nyaata addunyaaf jaarmiyaan misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID dhiyeessii gargaarsaa addaan kutuu isaaniitiin haalli namoomaa Tigraay hammaataa dhufu manni maree dhaabbilee hawaasa CVD Itoophiyaa beeksiseera. Hojii geggeessaan mana maree dhaabbilee hawaasa CVD Itoophiyaa Henok Mallasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti haalli namoomaa Tigraay qaamota dhimmi ilaallatu hundarraa qiyyaafata barbaadaa jedhan. Bakka bu'oonni mana marichaa dhaabbileen lamaan gargaarsa nyaataa kana erga addaan kutanii booda Tigraayin daawwatanii haala lafa jirus ilaalaniiru. Manni maree dhaabbilee hawaasa siivilii Itoophiyaa ibsa kenneen gargaarsa namoomaa akka eegalu gaafatee jira. Gargaarsi nyaataa namoota baay'ee barbaadan sirriitti dhaqqabuusaa erga mirkanaa'ee booda raabsii nyaataa ni jalqaba jechuudhaan jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa OCHAN gabaasa caamsaa 11 bara 2023 baaseen beeksiseera.
Paartiin badhaadhinaa kan mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiru kan naannoo Amaaraa walgahii isaa magaalaa Baahir Daar keessatti taasisaa ture xumuree jira. Xumura walgahii kana irratti rakkoodhaa fi yaaddoo uummanni Amaaraa qabu karaa nagaadhaan furuudhaa fi akka barbaadanus waadaa seenanii jiru. Gabaasni kun sitaanis ni dhiyaata bal'inaan.
Aangawoonni paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraa irraa walitti dhufan kanneen 1,400 ta'an walgahii guyyoota 3 ka Baahir Daar keessatti geggeessan xumuranii jiru. Xumura walgahichaa booda ibsa ba'een hirmaattonni gaaffiif yaaddoo uummanni Amaaraa qabu karaa nagaa qofaan furuuf qophii ta'uu isaanii ibsaniiru. Qoqqoodinsa jiru fayyisuudhaan naannicha tokkoomsuuf illee waadaa seenanii jiran. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaaf itti gaafataman waajjira isaa kan naannoo Amaaraa Girmaa'ee Shixlaa erga ajjeefamanii booda walgahiin kun isa jalqabaati. Paartileen mormitootaa mootummaan federaalaa Itoophiyaa Finfinnee keessa jiru akkasumas mootummaan naannicha Baahir Daariin jiru yaaddoo uummata Amaaraa beeksisuuf haqaan furuu dhabe jechuun himatu.
Lolli Sudaan keessaa erga ebila 15 jalqabamee asii uummanni biyyattii miiliyoonitti lakkaa'amanu qe'ee isaanii akka buqqaanii deemanuu fi sababa ta'ee jira. Lolli kun jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM Sudaan keessatti namoonni 1,800 olii qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii ibsee jira. Ammas Tujube.
Kaartumiif naannolee biroo keessatti erga ebila 15 qabee lolli waraana Sudaanii fi humna addaa gidduutti geggeessamaa innaa jiru kanatti uummanni miliyoona 25.7 ta'u gargaarsa namoomaa kan isa barbaachisu ta'uun ibsamee jira. Galmeen jaarmiyaa kooluugaltoota akka sadarkaa addunyaa IOM biraa roobii darbe ba'e akka mul'isutti yoo xiqqaate guutuu Sudaan keessaa uummanni 1,843,130 qe'ee irraa kan buqqa'e yoo ta'u kanneen 2,259 ta'an immoo biyya ollaatti baqataniiru. Erga walitti bu'iinsi sun jalqabee guyyaa guyyaatti namoonni 700-800 ta'an daangaa qaxxaamuruudhaan kan Itoophiyaaf Sudaan wal agarsiisu ummatammaa seenaa jiran. Kan kaartuun keessa jiraatu Ismaa'iil Huseen televiziyoona chaayinaa CCTV jedhamuuf akka himetti lolli ka'e kun haati warraa koo ulfataati gamasii akka baqattu dirqisiise as dhaqqabuuf leguyyoota hedduu nu fudhatee jedha. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen Sudaan keessaa hojjetaa turanis nageenya isaaniif sodaaf jecha gara biyya ofiitti deebi'anii jiru. Hoogganaan gurmuu IOM Itoophiyaa Abibaatoo Waaneford akka jedhanitti fedhiin jiru guddaadha, uummati rakkoo hamaa keessa jira. Nyaata, geejjibaaf bishaanillee isaan barbaachisaa jedhan.
Presidentin biyya Afrika Albudani badate kan Republiki Demokrasiawe Kongo China dawwachaa jiru inna dawwannaa isaani kanasi waliigaltee daldala dolara miliyooni jaha mallatteessuudhaaf akka deemanu ibsameera. Oduun kunis bal'inaan ittaanis ni dhiyaata.
Kan Albudan badhaate Presidentin Republiki Demokrasiawe Kongo Felix Skedi caamsa 24 hanga 29 chaayinaa akka daawwatan yoo ta'u waliigalteewwan daldalaa ijoo hedduu gamaagamuuf mallatteessuuf pirezidaanti Xi Jinping waliin ni mari'atu jedhame eegama. Walga'iin kun biyyoonni lameen waliigaltee bu'uuraalee misoomaa albuudaaf oolu dolaara biliyoona 6 investoroota chaayinaa waliin sirnaan akka mallatteessaniif karaa saaqa. Daawwannaa kanas ministeerri dhimma alaa biyyatti wixataarraa ifoomsee jira. Ibsi mootummaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo akka mul'isutti Skeediin walga'ii kaabinee isaanii kan caamsa 19 irratti mootummaan isaanii gita isaanii ka chaayinaa waliin waliigalteerra ga'ee ilaalchisuun marii akka geggeessu qajeelfama kennanii jiran. Rippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoo addunyaarraa albuuda koobaaltii jedhamu kan oomishtu isee ijoodha.
Biyyi Kooriyaa kibbaatii fi gamtaan Awurooppaa wixata har'aa marii tarsiimoo taasisuu jalqabanii jiru. Ibsa gareewwan lamman irraa bahe waabeffachuudhaan maddi oduu Rooyters akka gabaasetti ijoon marii gareewwan lammanii weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwachaa jirtuu fi yaaddoo nukuleera Kooriyaa kibbaa akka ta'e beekameera. Mariin kun kan taasifame pirezidaantii Kooriyaa kibbaa Yoon Suun Yeolii fi pirezidaantii koomishinerii Awurooppaa Uraasoolaa Voonder Leen akkasumas pirezidaantii mana maree Awurooppaa Chaarles Michel gidduutti yemmuu ta'u waa'ee jijjiirama qilleensaa fayyaadhaa fi daldala irratti tumsa uumuudhaa fi waliigaluun isaanii gabaasameera. Kooriyaa kibbaatii fi gamtaan Awurooppaa dhimma bilisummaa addunyaa waa'ee mirga namoomaatii fi olaantummaa seeraa irratti walitti dhufeenyaan hojjechuudhaa fi akka waliigalan pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa ibsuudha. Isaanii beekameera. Oduu biraatti yemmuu ceenu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidanii walga'ii biyyootaan garee G7 jedhamu isa Jaappaan Hiroshimaa keessatti taasifamaa ture addaan kutuudhaan gara biyyaatti deebi'anii jiru. Pirezidaanti Baayiden daangaa liqii Ameerikaa kan akka ol ka'u kan murteessu walga'ii koongireesii waliin har'a taasisan hunduratti afyaa'ii koongireesii mana mareetii wajjiniin walga'ii taasisanii jiru. Walga'iin kunis akka milkaa'aa ta'e ibsaniiru. Gabaasni fuulduraanis ni dhiyaata.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden wixataarraa afyaa'ii mana maree paartii Rippaabilikaanotaa Keevin Makaartii waliin marii daangaa liqaa Ameerikaa ol kaasuuf taasifamu laajjisee geggeessuu isaanii dura Waashingtan keessatti yaaddoon dabalee jira. Kunis liqaan jiru hin furamu taanaan balaa hamaa ta'u mala jedhameera. Xumura torbanii booda Baayiden dilbata gara galgalaa gara Waashingtanitti deebi'an. Ministiri maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi waxabajjii tokko yeroo itti maallaqi jiru dhumatu jechuun akeekkachiise tungayin dura liqaa dabalataa kennuuf akka eeyyamamuuf koongirasii waliin mari'achuuf jecha imala Eeshiyaatti geggeessan addaan kutanii deebi'an. Mariin isaanii kan wixataarraa geggeeffamu tungayin dura Baayiden inna gara Waashingtanitti deebi'aa jiran Makaartii waliin mari'ataniiru. Dilbata galgala inna White House'iin ga'an illee mariin isaanii gaarii akka turetu ta'uuf ibsanii jiran. Akkasumas Makaartiin faallaa marii isaanii marsaa dura jechoota ciccimoo walitti darbatanii mariin inni miilanaa bu'a qabeessaa jedhan. Ammas gam lamaan yaada isaanii walitti fiduurraa fagoo jiru. Baayiden Rippaabilikaanonni mootummaan liqaa jiru ol kaasuudhaaf baasii gad xiqqeessuu jechuun haalduree isaan kaa'an fudhatama dhabsiisaniiru. Walga'ii G7 Jaappaan Hiroshimaatti geggeeffamaa ture dhiisanii osoo hin bahin dura ibsa gaazexeessotaaf kennaniin gamni biraa ejjennoo isaa isa daangaa darbirraa yeroo itti deebi'u ammaa jedhan Baayiden. Akkasumas tuwiitara isaanii irratti Baayiden gargaarsa hawaasummaaf eegumsa fayyaa hir'isuu isa jedhu cimsanii kan muruman ta'uu dubbataniiru.
Sababa haala qilleensaatiin kan ka'e jarradar walakesa jarradar bekesa namoni milioni lamataani umu isani tifi dinagde irratisi midani $3 tiloni trilioni afrika kabuza tokumma mutu mota gamto mani ifsejira odun kono sitani sedidiata
Halik lensa haman kuma kudalama ta ukan bishani nwal kabate wala ka jarra darbe nanu addunyat ummata miliona lama ol ka galafate yodaw midan dinagde dollara trilliona afristuk asadi dakqsi susa agency in mahalak lensa ka tokuma motumota wutatar abej sejra dabban meteorology addunya koro wagga arfafa kan biyota misensa ta ani giddut gege fam yeroban barakuma lama abdigdami torbayro ka yefamet Tate won halak lensa hamata anif, sirna ake kachi sa jiru fo yisuf, hojiin dabalata ujjata mwaka kabu, ere jira. Kan jineva ke samad efatet abbati kun iba jijiram nik lensa harka naman ufit ak kapsi se, radet debin ake kachi se, ho idabalu halak lensa radet debi e mudatu, lula bubbe hamaf, hongef sababata e jira jare. Abbati chaka jadu, sirna ake kachi sa dursa, dua halak lensaf, bala won halak lensa tin wal kabatin. Ufan bro. Her isuf gargara umichwa resan abatakana petri thalas akajat aniti meet ad nagde barat ibakul sagalis torbata maf barakumala maf digdami toko kesa united states kesa terakab waluma gala dollar trillion toko tuka torba kabasi seyoto biyoto gudata jiran kesa timmo sababa kanan namota kutan kesa sagal tuduan wogota shana nittanan kesa dachinkun kajara kutasal gafara turej ala degree celsius toko tuka shan ho uf charranjuru ibarra harka jata mija akatay tilmamni abahala lensa addunya beksise jira odun galgala kanaf qam kanum
aye odofto take nyamma mo garagaba sale kenya biratti cheda sudan ki barra danga ethiopia cham sudani hidattoni gosamurule halella rawatanini halella gambela ke sati rawatanini namota kudani ajeso isani motumanna nicha ifsejira ityana nitiga fataman wajiran nagenya nanicha oto okuti sagale america ti akai manatti halella hidattoni rawatan kana dun kanani chamsa kudala barakuma lama fe kudashani galgala rawatan kanani namoni midamani kudalamammo hospital ke sena nijiru sahay damto imma kanarati gabasa dawla takamti
Atun gosamurle kan kaum sisani nanu Sudan kibba bulchinsa Great People kesete danga Ethiopia cheo nanu Gambella godin noyer anawata kesete halilla walda amantota warra wangila makane yusiratra wasaniro yeroruma walfakata te ana godin chakambra makoye jiramtu gandabil kej kesete halilla rawata mirajuchun motuman nanu Gambella ifom sejra akka iti anan hoggana biro nagenya nanu Gambella utawu ukotjeraniti halilla nkun chamsa kuralam barakumala makudashaniti galgalatil Maman nanu saat sadit yero fakatat ana lila makisat rawata mirajuchun halajurus ipsanirum.
Tayen kun kan rawatame galgalada. Godina noyera ana lila makisati rakkun kun kan umame. Tokofa ana wantawa lama fanamu ana makoy. Bakke walla mankanatti yero alfakkatatti halkani dattoni murle senani kana lilla kan rawatan ana watawatti mana amanta walda warre wangela makani Jesus kesatti amantoni yero kadana raturan halilla kan rawatame kanani si namoni diddamata an midamani jiru namoni sagal battalatti lubbun darbe namoni kullama momada aniru ana makoyittammo namala maratti midanka kabera namni tokko yero du masanatti lubbun darbe waluma galatti halilla gudina no yeri tuma meni namoni kudandu aniru namoni tokko ammo midday cuman ragagabe hospitalatti yala majuru
danga hidattoni sudan kibbarra gara ethiopia tichan ballawante ef halilla wal fakkatanna no brot akirra watam nifsa katta insafum noni negenya motumma bobba famani rus jedan kondalli kun
enen makalbas ye federal police madawenya police na makalakam bota adso
Bakke wana lilan kun itrawata metti gama motummaati ni humnoni nagenya motumma rayet sabiya polisi federala polisi lefi milisha walingande suni kamule lilla kana rawatan hidattota gosamurle kana ratti tarkanti fudachu sakattains e galamera
hidattoni gosamurle danga sudan kibbarra gara ethiopia cheun nanno gambella talilla rawachun yero jalqabati fmiti kana furman samali jechu kan gafataman obotawun enna debsan
saw balfo በየካቲት ወር ወደ የካቲት 23 አካባቢ ጆዋይደን ግሬት ቢፎር አድሚኒስትሬሽን አስተዳዳሪዎች ጋር ተወያይተናል።
ጀጉራንደላ ጋፍሪ ደሚሰዲ በረኩባለ ማፎደሽንቲ ከረጁባት ይመሉን ቡልጅቶታ ቡልጅን ሰግሬት ፒቦር ወሊማሪያን ነጅራ ራኮንኩን ፍርማታ ዋራዋ ካርገቱ ለሞኒ ኩኔን ዳንጋቼ ኒዱፉ የሮዱ ፋነሊላ ዋሰረትራዋቱ ወሬ ወፈቱ ሳሚጨ ገርገራ ዳይማኑ ካምሶፊ የኮታ ደዳራዋቱ ከናኩና አበጩ ቀባጅቱን ወሊማሪታ ስኔራ አመስማሪን ሱንትፉፌራ ዳሩጋሪን ኩኒ የሮይን ቤካም ነፊ ሂያደም ነቲ ዳንጋቼ ሀሊላራ ወቻጅራ ከናፍ ጋሙሙቱ ማጋምቤላቺን ነገኘ ጅራቱ ታቲክሱ ዳፊ ቃሙለ ነገኛ ቡባስ ነጅራ አመስ ኩንጭ ማይትፈፈ ጋሙብልቺን ሰክሬሲ ወሊኒ ወልዱቢንጅሩ ይትፈፈ ፎርማን ዋራዋን አከዱሁ ኒውጀተማ
ኦቦቶው አከጀነኒት አቶኒ ኩን ሚዳ ደበለታ አከንጌስ ኔፍ ሐዋስና ኖሰና ሚልሸና ንቻወሊን ተውዳን ናኖሳ ሲአይናን ቲክሱ ቀባጅቹን አማኒሮ ነሞት ሀሊላ ከራወተመን ኮርዶፎንስ እትፉፌራ ጀራን ዲአናን ፕሬዝዳንት ናኖ ጋምቤላ ቦቶንኬ ጆክ ደበለቴ ቆንዳልቶ ዲናንቻ ጎዲን ኑየር አናው ተዋፊ መቁዌን ኩታሌ ሐዋሳ ሀሊላ ከና ሚዳማኒ ትጅቤሰኒ ሩጀቹን ኦቦቶውን ኢብሰኒ ጅሮም ከባሰገለያ ሜካቲ ሳሃይዳምጦ ፍንፍኔራ
aye honge ganna sadif tureni boranatti barattoni barnotasani addankutani kumalama fi tibbasaddeti oli ammasi garamana barumsatti akain devine wajirni barnota godina borana ifsejira barattoni godinicha kan kutaku dalama kan kutala kudalama baratani barana qormata biyalesa irratti hirmachu dafi akain dandenye honge kuni isan dankusasi ifsanejiru galmo dawite yabellora gabasa qopese qaba ታኒሰኒዲያታ
ተመጉራና ላካሴ ቦርነትሮ ግሮ በቀይ መገሪሱስ ኢባኖንግ ገነሰዲ ዋንሰልባትቺ ስቃጅሩ ኢንፈካቱ ታቴንከ ሱማዲ ንግዴ ጉድንቻ አካላፊሰኩኒ ገመበርኖታቲን ለዲባ በላፊዱ ዋጅር በርኖታ ጉድነ ቦርና በክሴጅራ ኦብተስፋዮል ደሚካኤል እትጋፈተማ ዋጅር በርኖታ ጉድነ ቦርናቲ
ጋጋይ ሰዲፍ ገንለ ማዋቂ ሮምነ ራኮን አማታ ዋሳ ጉድን ቦርና ቀበቴ ቱሬ sabab kanirran ka kae manen barnota ke satti rakko narchaati mudate jira bishan dugati manen barnota ke satti baye rakko ture konkurra kwamata manen barnota ke sa turani semester to ko fagubat baye jole nurarchaate turte gara kumtor ba fidi saddeti egi suniyati manen barnota farifate akidiatu tol fami jollekum torba dib saddeeti ke satti sabab addaati ni sabab dukuba beela fuuda feeru maafi jollekum la maafi dib saddeeti fjaatami sagal qofatti alattafe percenti dan 2% lam tuqa tokkechu kanun dumam barum saadde yani baracha jirani algari namma ittide mama jirechu
baratoni salleonge derbe kun baye ulfata ture jedu barata alake mulufi shamarre dakki banti baratota kutakur lamati
gise gara iskula yuhe sabratan bade nami bar iskula ke sunjuru alonge suli wal kabatechu gise sun chubayu nami gise iskul gise asun tamarin yelo yelo lenjala demte barum silen jala dema al sunenimmo akamale mi damne agdan denimmo barusmale wan brama ronkamne be hesum tenne tum chininacha lamasadia gabula nami agdan da tumalofa barata kwarata le fulol benna walum yamne nami guyadok wanya atka boli henna awandu ka boli henna walum yirkiza yirkiza ra walgenne
guddaru rat dibba fitmani fenani nuleni mati henna nubar siwan taifi o masini orin kam tai wan banunle guddon kamnu barachu fille fakenya fammati no mati ankira katani class ke tete barachu fille nakmale stulfat hanafu baye mi talamra fideyonge
dubre dakkin uralle baratu kutakuru tokkoti
namene duka tamare bisanille ndira mane nane maati rakacha dande sasitin barat achi orino bau jira ati maati ankasun dandamachi sufecha namone dun tamare bisanyachi demane jira
baratoni worri badi yara magala dufani krepatani jiratan darbes worri hostele kes jiratan le hankena de gersa kamna ajdu worri kutakuru lamafasi kopi kor mata galle sababu mohonge kanata isu bu dubbatu
yegi mo bokan ko robe bokaleni ego rin karayo bay wan nami nyaati dibina ma robo bishar roba embo lafti qabana bishar lafin jirani hanafimmo nami amma antandi ko ingoma ege waga horobe ko qopa wa sine mala qara wonni qopiye la ni yunjir to jaa tedi ko do fedda kana etu akwa wadu bifte tulle mata kan ke do yo asinjuru anonge han namis sibrat dubata wa kan ke jirta akamale di bana rangai
barsisa daniel anno barsisa manabrum sasar kala mafa kuma alaja taniali tannoti
tutorial ni jollam kuta ku ni lamam baram fudachu fijatu kana ate tutorial en akadat kan qofa neti nami fedi barsisu qabu jijira me jolle kana kan qabu alalle biro ke kajir akabba alangalle tanan nami be tayade dansa jolle kana ate jolle kan takisi su fiadu ufella girmate barsisu jirjirechu barsisa le bir darbechu barsisoti university le nakum kan lufani asi barsisu jira maafi borga nami san si mata wada wanta yafi jalat mi dafata
obo waqo koradi o gana manbar notichallen garga sitikatu si baratoni kun qatti gari rajru wujedu
averageen nami jalqab bayne jolem kuta kudani lamat average sagaltam jagu bayrechu seru mamadalami halu mamma kan rako kay jiruti systemi hara school management information system kana faydamne akasete lalla hal gari gubaje ya onge heta do jiradu baratan tokwak sadi ba sagaltam all videchun kuta kudani lamata 5% sagaltam ja ka fijirechun wambaye lamate arra una matu moitune abdi guddo kamna
obuto style da michael ogana wajira barnota kan gudina borna motumma na gadande yana masi hongen boda able na momawalin tawdani mannen barnota de garajira ajedo
inni tokofani arcaati mannen barnota kan tikke sufinya atdi esula mannen barnota gudin borana ke jiran dibba furi fi sadde tami sadi ka turani ibito kof kudani tokko wfb midaye sagantanya ta dunyat midan di saana taltalle ana ya billo fi ana miyo ka hana mu mambarum sadibba sadif torba motuma diisa garabiro barnota tini bejeti ramadame dalbasin baye yuneni gadati ni midan diate baratto ti midan nyata ni jirani
obutus fine manen barnota hankena bishani kabani fisi karawa jira bishani tumsidi acha jira chu erani ammatte hosteloni kudini chakesu jiran umna sani ti wol kambarato ta kesu mesa jira wanta ani fi egerojino stele barto ta bubalisu ittihufa jirani jiran gabasta gale amerika galmodait borana ya ballora
kanoddo fajirtan sagale amerika saganta afan oromoti qopin attanu qopi torbane sportida championan athletics ethiopia marsa shantamila mafani tibana kana kani academy sporti tini gege famature dilwata kalesa tumura mejira championa kanaratti nanoleni bulchinsi magalotati fi kilabone adda adda hirmata nijiru championicha kani gege sajira no kani mo ka lenjisani igare biyalesa kanta ani commander tolasadinka gabasa sporti kenya ebisa nagasati wajjineni marita sizanijiru itani senidiata
Championan Athletics Ethiopia Marsa Shantamila Maffa Guyota Jaf Magala Finfinne Dre Academic Sportiti Gagge Famature Delbata Kalesa Olantumma Klaba Banki Dele Ethiopia Tini Tumura Meram Koppe Summa Federation Athletics Ethiopia Tini Wagga Oggan Kan Gagge Famu Championan Athletics Ethiopia Kun Nanulen Bujisoni Magala Fi Klabonni kanerama chisiture garen athletics nano tigray wagala ma boda championa kanaratti hirmachufi kanan dura olantum magare raya tsabiya yokan maqada machal jedamun bekamun tumura mature kelamni banki dilil ethiopia garu barana olantum mar argechunsa wanada kate lejisan gere biyolesa commander tolera dinka adatti sagala america ojinin turteta sanaratti dubatane rom
garen athletics ti nanno tigray wagala ma boda irattirmachuda lamatammo dagogoni bayeni kan irattu filala nida akatumatimmo wanti addata godu yero durati kilebini galdala banki geba tadi walita to rayat sabra biyara fudachu sati wanta ga tokolama fudachu dandama mal jedama garu sadi akka itsabiyat wal undasawa yero baye am kuda ta kuro isada karana kan abdasa godu isa harka basuda namatammo tokofan lamefan adefan klebi addadati intausada dandali banki bi olessa barana wananda rikirduta shanjatin kokogota okanurji bada famu atletota gaggababa rikirdi foyesanin kana ajabame Ethiopia electricity akasuma rikirdi dangu kan oleh alam kamu akan hibah kan koyes sepi pada amat data usaha kan ada segitu cut.
Tufinsa championa kan rati dorgum milen gara-gara kan dorguman yoto tiye fana kan argate figicha metra kumashan irafi durban figame trem. Halakanane si figicha irota gidute dorgumen kelaba corporationi engineering romera atlet taresa tolasa tokofa beheram. Atlet binia mahari bulchinsa magala fifinira lamafa akasumas barakat naga humne ujsa itopia ra sadafa bodan tunurairam. Dorgumi duma dubartota jidduti figicha metra kumashanin dorgomen kelaba daldala Ethiopia ra atlet yenewa nibrat tokofa manisresa federal ra atlet aksumait ambaye lamafayo gubatu asayich aicho banki daldala Ethiopia ra sadafa bodan tumurtete championa atletics Ethiopia marstashan temi lamafa kanarati kelabon fi nanolen gomsa chima agar sisadirum halakanasi kelabon atletiksi daldala banki Ethiopia Iran kapti wali galatin dibatoko shantami afuru fidun tokofa kelamni machal kapti dibatoko redemptionin lamafa akasumas humni ifsa kapti dibatoko afurin sadafa bahanirum haluma ulfakatun dubartotanisi bankin daldala Ethiopia kapti dibalamafi afuru fidun tokofa kelamni machal kapti dibatoko turbatama lamafa kelamni akadami keturunish dibaba kapti shantami shanin sadafa tawlan walraduan tumuranirum kelamni banki daldala Ethiopia irafi durban kapten galmeset basadi shantami saddet yotaw bua wali galatinisi injifanno gumfachun wanca sasa sadafa argachu dandera kelamni machal kapti wali galatin ibalama sagaltam shanin lamafa yotaw humni ifsa Ethiopia kapti dibatoko shantami saddetin sadafa tawlani golabanirum gabratin garen atletiksi nanno oromia rakowan kanaka hankina bajetatin atletota bakinan hirmachisud abu akasumasimmo tiye fannananchi gamatletiksin argachajiru hirachusa commander tolera dinqa attatte sagal america tedubatareerum
nanno oromia baranatu gutumara hirmate ratee akka dorgobache matu uganna Nanu Romia, Kanada lamefa sadefa leba ture garu, antara budgetan kami jatuh ni, atletan ni berkadar tibitin samani, guyan toko kan guyan lama jawa politik awani kami Romia informate, akal saya seperti gonsara gagal mesa kan ture, lama kagoro aku nanu Romia pik, atletan ni guru jajabon, atletan ni berapa mufi, abdi nama torani akal nandua. Karena normia itu fajar juga ni, udah tiga sekian nama gajuda, kan orang terlalu jatuh muka buta, bayar sekian nama sampai cincut.
Championan atletiksi Ethiopia shantami lamafa kanarratti atletoonni jajjaboo sababa shampiyoona atletiksii addunyaa irratti hirmaataniif otoo hin dorgomiini hafuu isaaniis barameera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif eebbisa Nagasaa Stockholm, Sweden.
Kalama chadi afuri kara dera mila muri Kalama chadi afuri maratoni katta muri Kalama chadi afuri mirga gori bita gori Kama it, outa, kusoha, sepita Gymnastik javesa, irreki sentimsa
Aye, ordoftota kenya sagalin Amerika sagantan afan oromo kopi galgala kanaf kabu kanumani rawata kopi kenya rati yada kabdanu VOA afan oromo .com jenatinu erga kara Facebooki, Twitteri afi Instagrami kenya tinisi nu argu dandesu kopi kun radio afi televijini afi alati Facebooki afi YouTube ratis kalati dani isini darba gulalang kopi kenya namo dandi kopi kenya kana kara media hawasatin kan isini ngaji tutibistigame producer in kenya nugusu tamre gulalane video latera amante ogesitoni teknika studio chamtani sadafwa kesa amanu wakini njiran kan isini kesu xumeessaa ture hanbaaf kaaduu bonodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a nagatti bulaa isiniin jedhe.